Nachotaka sipati, ndo kwanza napungua, mawazo yanikondesha. Napo kwenda sifiki, kali jua lanichoma lanipausha. Ujishusha mpaka sirefuki kutia huruma. Naonekana sionishi kuwezi. Kinachosemwa chochote siruki, niko nyuma nyuma. Naonekana kana ficha ushenzi. What? Kwa nini mnapenda panda vichwa vya watu? Naona deso mkipendwa, mkipendwa. Na uwepesi wa kutenda, wa kutenda. Kujishusha mpaka sirefuki kutia huruma.
Bado
naonekana sioneshi kuwezi.
Bado
kinachosemwa chochote siruki, niko nyuma nyuma. Naonekana gana ficha ushenzi.
Sina habari
nawe,
sina imani
nawe,
sina upendo
nawe,
sina gharama
nawe.
Sina habari
nawe,
sina imani
nawe,
sina upendo
nawe,
sina gharama
nawe.
Asiwa mix cool mama, unapenda complain sana. Complain ya kwamba kuongea sana. Don't care mama. Mara nalivua pendo, naliua lengo. Moyo wako kana ndo yako maneno. Sometimes don't need somebody to tell you. Kitu cha msingi, you know that I care. Deeper than that, deeper than love boo. Niko deeper than buyer, we'll tattoo.
Najishusha bado uridhiki, watia uruma.
Bado
yaonekana unapokea mambo mengi.
Bado
nakubuga una ukweli, unajiuma uma.
Bado
achana nayo mambo ya kishenzi.
Sina habari
nawe,
sina imani
nawe,
sina upendo
nawe,
nawe.